shirkadda todobaadlaha ee waliba la ka falanqeeyay xaaladaha amniga ee gobolka Bay, kaasoo uu soo shir guddoomiyay taliyaha qaybta booliska gobolka Bay, shirkii waliba diiradda laga saaray xoojinta amniga guud ee magaalada Baydhabo iyo deegaanada kale hooskooyo, iyadoona la dardargeliyay howlaha sugidda nabadgelyada. Intii uu soo shirka dareeriyay waliba ku qayb galay taliyaalka CID-da taraafikada gobolka Bay, taliyaha saldhigga degmada Baydhabo iyo taliyaalka baro kontaroolada ee magaalada Baydhabo, iyadoona la faray saraakiisha intii oo adkeeyeen nabadgelyada bulshada. Taliyaha saldhigga booliska degmada Baydhabo Gaashaanle Dhexe Mukhtaar Dugudow oo kulanka ku riday la hadal warbaahinta iyo ku warbiyay walyaabo loonkodooday shirka todobaadlaha ee amniga, taliyaha iyo waliba uu bulshadan ka baaqay intii laamo amniga kula shaqeeyaan sugowka nabadgelyada.
Inii xaaladaha amniga ummadda Soomaaliyeed dhammaan dangata, hatana gaaraan reer Baydhabo dangata, booliiska shaqeeyaa wala uusan shaqeeyaa shacabka ii horta maan sheegay shacabka Soomaaliyeed inii booliiska shaqaalin iyo oo aan shaqeeyaa booliiska shacabka, shacabkan ogaada inii booliisku wala uusan owlaadiisun ku boqan aradiisun ku boqan uusan dhafaraw oo uusan teegini oo waliba owlaadiisu Baydhabo siriyan tuu mahamin baylidka dhaatiisa roogan ku moqanyi wali raacidangayaa shaqaalangayaa ummadda Soomaaliyeed hatana gaaraan sii shaqaala siinaan inii ogaatan booliiska in dhiga nuglaatan la shaqeeytan mararka meelo isan iska qobadaasan owlaado oo derbiyaal ka fadhiida dadweynaha meelo oo booliisku midaas baaraw rooga wali in sheegane maadaama aysan shaqaala siinaan oo nimankan dhagar wadaasi aysan dhabaatay oo ummadda Soomaaliyeed dhabaatay fada uun la dagaalamaan oo shacab in shaqeeyaan aan dhiin dhiga nuglaada oo shacabka la shaqeeyaan booliiska wali ismadaas in teegini garabka siyaan taaawiyaan bulshada badanta iidankan iidan kooban way haddii bulshada nin la shaqeeyneen qaababka amniga sidoo nan fadaana mansuugmo wali ku osadaana in la shaqeeyo shacabka Soomaaliyeed gaaraan reer Baydhabo la shaqeeyaan booliiska oo aan dhiga nuglaadaan oo xaaladaha amniga rugaha wali liin suubeeyay haafad kasta lama rugood hoglan ka suubeeyay in ku la shaqeeyaan amniga ku la shaqeeyaan xaaladaha kale ku la shaqeeyaan wali ha ka koronoon in sheegan wali qaldan in sheegan tuugada oo haafado ha galaas booliiska nambarada oo qaadaana ku la shaqeeyaan sida nimankan tuugada oo kale way wariiriyaa gololaha gale hoobus ki dhagoon u si roorka bilaabay bulshada wali fadaane nimankan booliiska ku la shaqeeyaan oo la shaqeeyaan in sheegan iyo ku qobade iyo aan teegagna aan dhiga nugulna ama meertii oo qaadadaan warbihiintii oo qaadadaan wali han in sheegan wal ku qobadaan wali oo sadaane booliiska inay la shaqeeyaan uu ku roorna booliiska han roor in sheegan wali qaldan han qaldan hal noo qobad weeraan nin sheegan wali uu ku qaldanna oo meel ciidamada in ka kad gudbaano meel raayis markaas ku tala galaneen weelna oo wali baa ka qaldan in nin sheegan booliiskaas meel degan qaabkaas nin ka qaldami qaabkaas nin soobi wali baa mukumud niini wali baa uu nin shaqeeyaan umatan shaqeeyaan shaqadii oo hayaan wali baa qaabkaas nin ka dhabaateen hal noo qobdo in yara wali qaldan in nin sheegano meel raayis haan qaldan meel raayis uu muhubaysiniini hal noo qobdo in yara wali uniin aan teegagna wal kasta oo qaldan oo horumarka ummada idanta ummada oo wali buu aqabadka inuu ku qobanayo diyaarigaana marka marlamada salaama shicab oo reer Baydhabo neel shaqaya siin shaqayaane
shirkahi wali buu soo qayb ku yahay dadaalada joogtada ee la xaqiijiyo nabadda iyo xasiloonida gobolka Bay gar ahaan magaalada Baydhabo kaasoo todobaad kasta soo ka dhiyow magaalada Baydhabo.